kama kupendwa. Ila leo nataka niwaambie, wala soni kama nyushamba, kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakosara namuwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma, anakosara ananiwaza. Ametawala akili na mdhibiti anidhibiti, alipo nipo nami nilipo yupo. Oh, ananipenda, ananipenda, nikinuna nuna ananipembeleza. Ananipenda, anayosha zama kwake, eti ameniweza.
Etanasema kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na misamaki yendo maji, nampatia, nampatia. Mi mwenyewe siwezi kula, ani chakula hakipiti. Hata nikikunywa maji, ananipatia, ananipatia. Kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye, ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza. Anapenda gata kamala anione, alipo nipo nami nilipo yupo. Anasema
ananipenda, nikinuna
Come mix.